dana ngihambile ngiyosebenza okundikhumbula la ngiyakhumbula dana ngihambile ngiyosebenza bese ngikhumbule iza kumama Darling, I'm really your pangela. Oh,